tupe wenye tunataka. Yule si wako, nami si wangu. Tuombe Mungu atubarika, tupe wenye tunataka. Once upon a time, I met this beautiful woman. She never told me that she got somebody by her side. Until that, that was called cheating. Tunapenda yule si wako, nami si wangu. Tuombe Mungu atubarika, tupe wenye tunataka. Yule si wako, nami si wangu. Tuombe Mungu atubarika, tupe wenye tunataka. Amenidanganya sana, ati ana mtu. Kwa hivyo nisemeye, tuombe Mungu atatupa wenye watatupenda. Ndani moyoni milali ya machozi, nimekosea wapenzi. Juu ya upendo ukikosea mtu, kwamba usemesi. Tupe wenye tunataka. Yule si wako, nami si wangu. Tuombe Mungu atubarika, tupe wenye tunataka. Tunapenda.